kobolengo nekesayaya kobola.
Mimi nikikumbuka mwanzo tulivyopendana, hepi tukipelekana na shingwa, mbona sasa leo tunatengana? Ninajikaza na subira, kusumbuka na fikira, ingawa nilikuudhi tafadhali.
Mambo mekesa, fitina za jirani zisifanye tukosane. Tangu tuoane tumependana tena sana, hata gani tugombane. Sigara sitavuta, pombe nimeacha.
Kava liwasi makobolengo, kava liwasi makobola, kava liwasi makobolengo nekesa yaya.
Kuleka chono ya gara nekesa nja kuchikula tuwa love. Nara ila sija kukoya kare vera nange, but it don't make me cry. I feel lonely nekesa gero baka home. Jagara vere babili nekesa nkuwa mugwano kwange. Biona bade nkora nekesa isonyue, isonyue, isonyue.
Kavali wasi makobolengo, kavali wasi makobola, kavali wasi makobolengo nekesa yaya.
Wakiki wana cry, maje rap ni na cry. Marudi nyumbani jumwezio ni mecharama. Na kiri choka kinywani nikimilie pusa tuka tena. Weni acha just for good ma. Yeah, yeah, just for good ma. Yeah, yeah, just for good ma.
Kavali wasi makobolengo, nekesa yaya kobola.
Na wenye sengo wole kalubasya, na wenye sengo wole kalubasya, na wenye sengo wole kalubasya, kimi makyo kalubasya
kobola.